Some are Nashkin, Tyrood.
DJ Feed Music.
Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani motwade umbofe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani motwade umbofe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. Mani mbale liza vekubwa jede.
Bose nga talila kwa leva ukwi. Paniti eka eka umunina vekubepa. Muri iti nifwebo tuwale simba. Nga tuwakuna kwa iti nifwebo vale lume. Mitanso na shena kwa levo kuipasa. Nga talila ni ita wekwe na naipasa. Sofuru furu kwa leva na kwasa. Tozi eka eka ni nani wale lusa. Atozi munina ya aleli la koso. Kwa kwaya ni kwisa kwa sharila. Tengoli teni
Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani motwade umbofe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani motwade umbofe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi na sana no mudanzo. Tekwe sekunda vapona la vika rap danzo. Nilaga ya mchivembo do pute muchi nyanda. Chanyo tekunda vaponde lapa muchi tongde. Bali ya beats lati munde lapa muchi vemba. Tekwe ta kumbo noko na toloka kulu vemba. Kumas kwa kaputa kwa fulishendosh. Tekwe ta kunda vapona la punda bongo. Muli ya beats wala panganeza bongo. Wilava monga pimp wala sana ya kukongo. Wimonanga pimbi ningaka pwedi kati. Magaiza vavambi wala punda chiki. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani motwade umbofe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani motwade umbofe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Bob Mabegi and Eluka Adoch. E mani mbovalelisa pe kubwachi. Aneluka Adoch twale sangwa munjanju. Sangwa na bakali tule kaka ne mishanga. Weshanga nge bibimbi na le sangwa king sang. Sisi benge bibimbi na le ponza ne mitanju. Yos boy do you lemba those doors. Twale shana pwe feeling pa no kushana twa madiski. Sisi benge bibimbi twa sabika pari whisky. Sisi vechuli mbovalelisa ni malewa. Sisi benge bibimbi twale sangwa munjanda. Makai jenga bibimbi twa zaka kapoli kari. Wale ponda nge bibimbi twa za oble kemi kari.
One, yours boy, man of preparation. One plan combating evil, sir. King Kaxi, Mr. Chunde, one piso, HK, Pakaputa.
Veda, Sayedud, Samanashkin, Toto Soch, Nigga MT, Nigga HP. Kodak, Jeff Jenko, Chike Mo Namo, Junior Brother, Wa Bamba, Bam Tim.